nanga sava wela awubeqelezi sunflower ukuze ngikwazi ukujika nawe uthi ufuna ukujika nelanga udala athi mina ngiyasaba wela awubeqelezi sunflower ukuze ngikwazi ukujika nawe athi mina uwe uphenduweke ngibuki kochi funa ukubabaza like oh my god kungani ungayibambi ifoni noma sengaphenduka udinga impela cela usondele malove uzongihlebela ngiyakucela Sunflower, who's on gas, who could she run up?